Jua la sasa hapa limewaka sana, linavyonichoma ndivyo nakazana, juu siwezi lala.